gonna show you up, show you up, show you up.
Una wa finish kumalo.
Girl, I wanna show you up, show you up, show you up.
Una wa finish kumalo.
No, 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 no. Roho zimegongana. Ini ajali ya mapenzi. Si tulisha pendana. Anani enzi na muenzi. Alivyo umika mashala. Katoto kanyota yani star. Kanaleta mwangaza. Staki kupoteza makita. Uwachani ringi ya dunia. Halo, halo, nimekuja na tangazo.
Halo,
muone ni kwa macho. Ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you up, show you up, show you up.
Una wa finish kumalo.
Gala wanna show you up, show you up, show you up.
Una wa finish kumalo.
Put your love on me. I'll be all you need. Just one touch, I fall in love again. Holding me, my heart is running. Now I know you're the one. It was you from the start. Couldn't see in the dark, you're the sun. Pull me closer, cause boy, when I hold you, your loving takes over. Closer, don't wanna tell you, I'll show ya. Oh, your love, all I want, all I need, all I see. Ah, 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 ah. Muone ni kwa macho. Ameifunga milango. Ya roho yangu mama. Boy, I wanna show you up, show you up, show you up.
Una wa finish kumalo.
Boy, I wanna show you up, show you up, show you up.
Una wa finish kumalo.
Tonight.